sele into yodwala andidlali xa ndisithi ndibambe la kuyophela ubusuku soyibona kusasa libala ungastresi ayeni hayi ayiphelele shukuma ntyilo ntyilo konakele nenganasifuni nokugoduka
Sambe, senkagule namasi we.